magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waliba leh ka daafuray tababar ka saabsanay sharciga dhulka la baro bulshada rayidka ee ka nool xaafado Shardun ee magaalada. Tababarkii intiisa dareer waliba bulshada rayidka ee la baro doonay wala uu sii sharciga dhulka kaasoo muhiimad gaar ah leh bulshada. Agaasimaha guud wasaaradda howlaha guud Riyadhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdiasiis Cabdiraxmaan oo daafuray sharciga dhulka iyo ku hadli muhiimadda in la sharigan shacabka Koonfur Galbeed.
Bacda salaan runtii haddii una ahna baaxda wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta dowladda Koonfur Galbeed eedan in Farxad Giliyaas haddii ina ahna meel la yaraa intii una dadkan in ku weerarna hal maalin oo tababare oo dadka la tababaro doono oo la sheego doono sharciga dhulka. Sharciga dhulka muhiima ngay qof walba meel la yaraa ee reer Koonfur Galbeed mise Soomaali meel walba roog intiisu fahmo. Dhulkan waxyaabo oo la ka tirsan yahay oo la deganyo kumadaata andaa sharciyada baratoon wal muhiima may baan mahadnaqay hay'adii oo garabka naysay intii barnaamijku uu noqono oo NRC ee idan ka faraasanna intii uu la wada shaqeynayna community-gana meel la yaraa garabku siyan way ba fadaane maalmo maalintan intiisan training-kan roogdan lanka maalanka training-ka biyoontii in dhigin ugu laatano diyaar naga tan meel leeray waxyaabo isu sii shaawantii isu meel leeray isin wal ku faantan soo dhisho dadka kale community gaysan kan naga tan tiisin walan ku sheegdan qofku ay la faday maalintii walaa barashii mas waxyaabo soo qoy intiis wal faa'ida walaalkii shaawno wal ku faa'ida waana ma wadi ilaahay era dadka kale in geysi doogna treenna kan ku badan yaa rajeeyaa in intii community-ga iyo United oo lan qodo doona xaafado dhan degmada tan Baydhabo ku kooban lan qodo doona oo la baro doona walna ku fahmi doona sharciga dhulka walaa usii lan ka facilitator-ka maalanka yaa ka wareejin doon way faday marka qofka si shakhsi ah inta fadhi geekanti suuq faa'iideysada walna ku fahmi may leeyahay waxyaabo geek la baro doona hadii wal fahmi way tan kan nagda walaayad fahmi way santan usoo sheekin ka faafahi adoo wal faasin tan ku muddo fadan hadii ilaahay er salaad dadkeed ku dambo yarin in si geysa salaam aleekum raxmatullahi wa barakaatuh.
Tababarkii wali baa qaban qaabiyay wasaaradda dawladda guud Riyadhiska iyo guriyeynta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay kaaladaas hay'ada caalamiye